for music. Yeah. Manchu. This is Manchu. Let's go.
This is Manchu. Rakatama. Urepwayo kwiti baba nobe iwe. Nipalia ta ukwete nalama. Ukabeshiba. Nati ufuna. Kuti baba zako iwe. Nipalia urinapuresha. Ukabeshiba. Kakisiba uneke nabo. Iba ndako. Abo. Siba ndako.
Say what music?
Fire them, fire.